radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kanumugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ahanini abana b'impfubyi. Wa mbere nakira ni Sylvia Musabyimana ushaka ababyeyi be Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf na Byukusenge Marita. Musabyimana yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 afite umwaka umwe agaruka mu gihugu afite imyaka ine mu mwaka w'1997 ahita ashyirwa mu kigo cy'impfubyi ari itaba ibutare ubu ni muri Huye. Sylvia Musabyimana atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Kamahoro.
Amazina yabo ndayazi baje kurangisha nyine bizakurwa n'amabyara wa papa ndana muri famille
barangishije bahereye ku kibarangishije bahereye ku mazina ya papa wawe na mama wawe
n'amba akano kaboko sizuba kanya ndetse niba ari papa cyangwa ari mama kari imyirondo
ibyo ngibyo bikorwa na Croix Rouge niyo ikora ku kantu bashyira kameze nk'umuringa ariko w'urupapuro bashyira ku kaboko k'umwana kugira ngo uwo mwana amenyekane igihe cyose bashobore kumenya uwo ari we naho bamushyize amenyerwe inkomoko. None bakubwiye uzi ko papa wawe yitwa nde?
Yitwa Garenza.
Naho mama wawe?
Byukusenge Marita.
Hanyuma uza aho bakomokaga?
Ngahitwa Komine yari Muganza, Gitura ya Butare.
Bombi bari abanyamuganza.
Yari kujya byabaye baba papa mwana i Kanombe mu Kanogo.
Ariko se wowe bamaze kugutwara bakuvana muri Orufurina wageze n'Imana wari muri Orufurina yo hafi y'iwanyu bakuvanye ku itaba bakujyana i Mugombwa bakujyanye he?
Banjyanye i Mugombwa ni ko se barashyikiriza mama wacu ngeze muri segonderi mbona bimeze neza yahoraga ntoteza nza kuhava nisubira kwa sogokuru kuri yarasaje cyane baturanjyana mu yindi famiye arimo wamfashije ndica ndarangiza muri famiye nawe.
Ni umumasera w'umwene bikira hari agakuru bajyaga bakubwira kuri papa wawe bakubwira ko yari umusirikare bakubwira icyo mama wawe yakoraga
ngo yabanze umuganga kino mukobwa ntabwo nzi nyine ibyo yakoraga isiga
yakoraga kuri centre de sante y'Imugombwa
mu babikira
yego
ariko papa hari izina wari bamuziho bakundaga kuririmba ngo Diouf kubera ngo yari muremure cyane
bamwitaga Diouf. Ikindi bakubwiye kuri papa wawe ni iki?
Yari kaporali kuba
mwose. Yari kaporali. Nta bantu se bavuye muri Congo?
Yakunda kugenda no kugaha mu kagari nga na foto yari afite pareri.
Hanyuma se haba hari umuntu wigeze uva muri Congo wabarahuye na sukuru wataratabaruka cyangwa se agahura na Nyogusenge cyangwa se na Suwanyu akababwira ati Diouf Renzaho Sylvestre aracyariho arahanaha nta gakuru kimwigeze mumenya?
Gakuru nkamenya vuba hari umuntu uri kuri Croix Rouge nawe nakumbira ko yari bagiye kubandaniriza iriya Musanze bamubwiye ngo babishuti ngaramu
ayo makuru ni amakuru ya vuba?
Amakuru ya vuba uwo muntu yibwiye vuba n'ukora muri Croix
Rouge. Ni ukuvuga rero yuko niba uwo muntu wanyuze mutobo yaravuze ko yamubonye amusize inyuma ubwo yaba akiriho. Niba akiriho nta kabuza aho ari azumva ijwi rya Amerika azumva ijwi ryawe azamenya yuko umushaka azadushaka kugira ngo tubahuze ariko natwe tuzagerageza kubaririza dushakishe turebe niba uwo muntu ariho. Ndahamya yuko niyumva umushaka nawe azashimishwa no kukubona ngaho rero mbwira Sylvia niba papa wawe atumva
kandi nibagiweho gato
yego
nuko mama ngo niba mu bihumbi bibiri bari mu bihumbi bibiri na kabiri hagataho nishije kuri muri Amerika uravuga ko ngari Brazzaville ngo
mu mwaka w'ibihumbi bibiri
wigeze kurangisha uwabivuze nawe ngo yitabye Imana
uwabivuze yitabye Imana ariko uwabyumvise yitabye Imana
yabibwiye uri mu byaro wa papa ko mama yigeze kurangisha ngavuga amazina ya papa we n'ayasebukwe uvuga ko ari Brazzaville ngo ari ameze neza ari amahoro
niba mama wawe nawe ari i Brazzaville aho yaba ari mu nkambi iyo ari yo yose ndasaba umuvayi kuri Amerika mu nkambi ya Kintere cyane cyane bari ngaho i Brazzaville ni hafi y'umurwa mukuru wabazi Marte Byukusenge wari warashakanye na Renzaho Sylvestre amenye yuko umwana wabo Musabyimana Sylvia ariko Musabyimana Sylvia iryo zina ntabwo ryo baguhaye witwaga niwe mugore Sylvia ubwo rero
ndakumimba ngo Sylvia ni di kubera haje uramuje kandi ngo Burundi mbere y'intege
ubwo rero turashakisha Byukusenge Marita ushobora kuba ari mu nkambi imwe mu nkambi z'abanyarwanda ziri muri Congo Brazzaville Byukusenge Marita akaba yaratandukanye n'umwana w'umukobwa arufi imyaka 3.96 niwe mugore Sylvia yakundaga kwita Kinigi ubwo rero wamumenya uwo mudamu Byukusenge Marita wari washakanye na Kakurari Renzaho Sylvestre bakundaga kwita Diouf aduhamagare atubwire vuba hano ku ijwi rya Amerika duhuze uyu mwana w'umukobwa tumuhe umunsi mukuru wa Noheli Sylvia niba ababyeyi bawe bakumva ari mama wawe ushobora kuba ari muri Congo Brazzaville ari papa wawe ushobora kuba ari muri Congo Kinshasa ntabwo ari kuri y'u Rwanda ni hafi ashobora kuba ari muri ya misozi ya za Masisi ari aho ngaho umva rero ntabwo ari kure yazumva ijwi rya Amerika abo bombi niba bakumva niki ushaka kubabwira
mbabwire ko umukobwa
wawe ndabwo komera dira madra yo kwizera komera uzababona
wabari to mubyeyi kitabana babiri nimba bari ubwo ko nganda wari umbashaka kandi ukumbuye nda kubabona urakoze imana yabikore
urakoze nawe wagize neza gutegereza nzi ko wategereje igihe kirekire ubwo natangiriye ku butumwa bwawe umbwira utekereza ibikomere mpamagara naguhamugangira ngo mpomore kandi ndahamya yuko Imana izamfasha ukagikira ibyo bikomere muranye imyaka 28 uri wenyine udafite ababyeyi ngaho rero Sylvia Musabyimana ndagukomeza komeza utegereze wizeye ugire umugoroba mwiza amahoro y'Imana
shaka gasaro kawe muzakabona Wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
ndakira Samuel Habineza ushaka mama we wavuye aho yaratuye ahitwa Ikibirizi akagenda atavuza bagiye Habineza yagiye kwiga agarutse asanga nyina yaragiye Samuel Habineza atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe akagari ka Mpinga umudugudu wa Mpinga
ndagushakisha mama wanjye nabuze nuburiye mu karere ka Gisagara cyo gihe nigaga Kigembe ariko we aba mu murenge wa Kibirizi
byagenze gute nicyo nshaka kumenya
nyine nagiye kwiga imyuga ariko twarabanaga aho yari yarashatse mu murenge wa Kibirizi birangira rero aho nshoreje kwiga nyine ngiye aho nigaga nagombaga kwiga umwaka umwe urangiye subiye mu rugo nsanga ngo barimutse kuva icyo gihe kugezana n'ubu ngubu sindongera kumubona
nyoko yaragiye aragusiga agenda atakubwiye aho agiye
yego ariko ntago nari mpari nyine ngambwire icyo gihe aho nigaga hari hahabanye naho ari ubwo nigaga ntaha mu rugo
hanyuma se amakuru amenye bakubwiye ko yagiye ajya hehe
abo nabajije bamwe barambiye ngo yagiye ku isambu wabibugesera avuka ngerageza kujyayo ndetse n'abasaza be ahubwo uwo mbajije akajya mbaza amakuru ye nkambwira nti nanjye ntago mbizi ndetse no mu minsi yashize basaza be ngo baje kugurisha isambu iwabo baza kumuhiga nanjye bamumpigiraho mbabwira ko ntabizi ubwo nibwo naje kumva ikiganiro cyanyu nyine cy'agasaro kabuze ngira igitekerezo cyo kuvuga nti nanjye washakishiriza ahangaha wenda kubera ko radiyo yanyu igera kure hashoboka abaye ari ni Bugande yazajya yazumva icyo kiganiro
ariko se Samuel mama wawe agenda muri 2015 wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 15
mutandukana bwa mbere yakushyiraho warerwaga kubera ko mutabanaga yabikoze kubera ko atagukunze yabikoze kubera ko yabonye undi mugabo utagukunze yabikoze kubera ko atagufitiye umwanya afite ibindi yakoraga byatewe n'iki
no kuvuga ngo umugabo yari afite ntago yankundaga noneho mu buryo rero bwo kuba ataranshakaga byatumye mva mu ishuri nyuma nabwo mbona mu rugo bikomeje kwanga adashaka ko mpaba fata icyemezo cyo guhagurukanye ndagenda nibwo rero naje kwibonera ishuri nyine njya kwiga na mama ndabimumenyesha ko ndabonye aho niga ariko nubwo nabimumenyesheje ubwo yari yagiye atanazi niba ndarashoje kwiga cyangwa yaragize ntago twongeye kubonana namumenyesheje ko nabonye ishuri gusa ry'imyuga ngiye kwiga birangirira aho ngaho nongeye kumubona ukundi
hanyuma se urangije kwiga ukajya ikibirizi kumushaka wasanze uwo mugabo wari waramushatse bakiri kumwe
oya yari yaragurishije nawe ngo yaragiye niba barajyanye ntago mbizi ubwo abantu bavugaga ko bananiranywe ngo mama ari we wagiye mbere abaturanye nyine niko bambwiye
uwo mugabo babanaga na nubu ntaho ari mu Rwanda
aho yagiye ntaho nzi kuko nawe imitungo ye yari afite yose yarayigurishije aragenda ntabwo yagarutse
bagendeye igihe kimwe ku buryo bashobora kuba barajyanye
ababibonye bambwiye ko batagendeye igihe kimwe ngo mama niwe wabanje kugenda ngo nyuma umugabo nawe agurisha ibyo byose aragenda ariko bazi niba yaragiye amusanga cyangwa yaragenze bite barambwiraga ngo yagiye ku isambu i Bugesera aho niho hanani nizeye wenda nzi ngo nzahamusanga ntabwo sinahamusanga
abo baturanyi se bamubonye agenda cyangwa se bwarakiye mu gitondo bamushatse baramubura bamubonye yikoreye ibintu agenda
wari nabo yasezeye hanyuma bamugajije aho agiye bamubwira ngo ntago agiye kure ngo azagaruka ariko imyaka icumi irenga irashize atarongera kugaruka muri ibyo bice
akaba ashobora kuba aragiye ahunga uwo mugabo we wari wamuteraga intugunda
birashoboka njye niko mbikeka kubera ko nubwo njye urwo rugo naruhagurutsemo nkagenda nyine narabibonaga ko umugabo atari ari njye badashaka ndagenda nzi ngo wenda ubwo nyine ni uburyo bwo guhama amahoro ariko n'ubundi ngubwa no uko mu mwaka umwe mpavuye nagarutse ngasanga n'ubundi bakihaba ntibakibana nyine naho bari batuye hubatsemo abandi baragurishije
ariko se wigeze wibaza impamvu mama wawe yaba yarafashe icyemezo cyo kugenda ataje ngo akureba akubwire ko agiye akubwira ati mwana nushaka kuzansanga aha nawe guma aha ngaha ni ngushaka nzahagusanga kugira ngo umubyeyi afate icyemezo cyo kugenda akamara imyaka icumi asize inyuma umwana yabyaye Samuel iyo ubitekerejeho wumva ari ibintu by'umuntu
nyine kubera ko mari yarangwanye nkiri mutoya kuko papa yapfuye ngatwite inda yanjye y'amezi abiri ntago numvise ko ibyo ari byose yakoze ari ubugome bwabimukoresheje ni nacyo gituma nakomeje kumushakisha na nyuma yaho kugeza n'iki gihe
wigeze se utekereza ko mama wawe
ashobora kuba ataragiye abishaka ahubwo yaragiye atabishaka ku buryo nahari hatazwi
yego niko nabitekereje kuko ntago mama nkurikije ukuntu yankundaga ntago ntekereza ko yaba yaragiye ari ibintu yapanze ngo agenda atambwiye kuko naho narindi mu murenge wa Kigembe n'umurenge wa Kibirizi ni imirenge isa nk'aho ituranye nta ntera nini cyane irimo yatuma umuntu agenda atavuze natekereje ko bishobora kuba byaramutunguye wenda akaba yaragiye azi ko agiye hafi bikaza kurangira akomerejeho
none se kuba umugabo bari barashakanye mama wawe akimara kugenda yarafashe ibintu yari afite bari bafitanye bashakanye babagamo akabigurisha akagenda ntawuza aho agiye na n'ubu hakaba nta muntu n'umwe uzi aho yagiye iyo ubitekereje wumva ari ibintu bisobanutse
nirinda kubitindaho nyine ngo bitantesha umutwe gusa nanjye nyine mba nibaza nkumva sinzi isobanuriro ryabo
ariko genda bitindaho kubera ko ndimo ndashaka amakuru kandi
ndacukumba bene wabo ngo numve wenda niba we wajya aza akabasura mbwira batireka data nawe ntiyigeze ahindukira ati ngo se umuntu yaba yaragurishije ibintu byose akirirwa agaruka gukora iki
ariko se nk'uko ubizi mama wawe yari umuntu uca inshuro ku buryo wavuga uti yahisemo kujya hanaha yigenda yagiye guca inshuro ashobora kuba yagiye guca inshuro akibonera undi mugabo ahandi
akiri mu rugo rwe ntiyigeze abikora ariko wenda ntekereza ko ubuzima buramutse bwa ariho bumwerekeje yabikora kuko ntabwo bari bakize cyane nta n'ubwo bari bakennye cyane ko wumva yavuye mu rugo nta we asa nk'uwahukanye niko nabyita wenda ntekereza ko n'ubwo buzima ashobora kuba yarahuye nabwo
kuwambwiye yuko uwo mugabo bari kumwe yamukubitaga ntabwo ubugezi utekereza ko ashobora kuba yaramujujubije agahitamo kuva muri urwo rugo kubera ko inkoni zari zamurambiye
nibyo bintu narabitekereje ni nacyo cyatumye nkomeza kumushakisha cyane mvuga nti wenda wasanga naho ari atabayeho neza iyo myaka yose mbyirukankamo biranga akajya bambwira ngo arahangiye nkamubura kugeza n'ubwo baje kumbwira ko mu mutara naho njyayo sinamubona ndaho naranahatinze birangira ahubwo nanahatuye nyine nkubaka inzu nkomeza nshakisha mvuga nti nzatinda mubone none birinze bigeze iki gihe cyose
Samuel ko numva usobanutse mu bitekerezo wigeze utekereza nko kwitabaza RIB ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo bagushakire aho uwo mugabo ari ndetse ubabwire ko na mama wawe yaburiye irengero waba ufite ibimenyetso byinshi byatuma bagufasha igihe cyose uwo mugabo babanaga yaboneka amakuru ya mama wawe uzayabona ugeze ubitekereza
oya nabonye nyine ntamubonye hafi hashoboka hose nshakishije mubuze kandi noneho abantu bakambwira ko ari we wagiye mbere uwo mugabo batanajyanye kuko ngo uwo mugabo we yagurishije byose ngo hashize amezi atatu batabana mama yaragiye kandi ngo agenda asezeye abantu numvaga rero ntacyo nakwirirwa njya kwitabaza muri RIB keretse wenda nk'iyo kuba yarabuze barajyanye nibwo numvaga byari ngombwa ko njya gutanga ikirego
ariko kugira ngo umugore w'umunyarwandakazi no mu muco wa Kinyarwanda kuva na kera umugore unaniwe n'urushako asubira iwabo icyo gihe basaza be mu munani baba barahawe ababyeyi baba baragennye aho umushiki wabo nk'uwo nguwo ashobora gutuzwa mama wawe ntabwo asubiye mu Bugesera kandi bari bahafite isambu yarabizi
yego
kugira ngo umugore ave mu rugo ajye gushaka ahandi atabwi basaza be ntabwo bishoboka yabyara se agahembwa nande yarwara se agasubira nande
basaza be ntago bakomunikanaga kubera ko kugeza n'isaha nabo nanjye ubwanjye abanzi nibakeye kandi mfite imyaka 26 ariko ntago barambona kuko mama ntigeze anjyana yo nabo tuba tuvugana gutyo ku matelefone bamumbaza mbaze se mama wawe ko twamubuze se mama wawe amakuruye ubwo ni nabo bangira inama tijya bumvira radijwi rya Amerika ari ikiganiro bagiraho uzape gutangayeho icyo kibazo wumve niba hari icyo bagufasha kuko hari benshi tujya twumva abafasha ariko nabo ntago tuziranye kuko ntigeze anjyana yo nta nubwo yakundaga kujyayo kubera ko ngo yari afite barumunabe bamukurikiraga ngo bagiyeyo bagiye kubayo ngo mukase arabaruga ise ngo yari afite abagore babiri mukase arabaruga barapfa ubwo mama hera ubwo ngubwo hatinya rero yavuga ati ibyo by'amasambu yabo nibashaka bazitwariraho kugira ngo zabure ubuzima ndacyakeneye kubaho ubwo rero njyewe nyine gituma numva ntekereza ko hari umuntu wambwiye ngo arakeka ko yaba yaragiye i Buganda naravuze ntari i Buganda sinabasha kujyayo ngo njye guhigirayo umuntu mu gihugu kinini ntanazi uvuga ntari wenda wabicisha kuri radio byapfa kugira ireme kuruta kuba nafata amatike njya guhiga umuntu
yego wageze neza kuza mu kiganiro agasaro ka Buraganda hamya yuko mama wawe niba akiriho ari bukumve ndetse ndamya ruko niba mama wawe akiriho ari bukumve ukazagira imana tugeze no mu gihe by'ibyishimo bya nohe no kurangiza umwaka niba kumva muri kanukanya n'icyumva ushaka kumubwira
icyo namubwira nyine nuko byanezeza ndamutse nongeye kumubona kuko nange ntago nishimiye kubaho nk'impfubyi ya buri kandi nari mfite umubyeyi Sahari, abaye ari kunyumva. Imana izamukorere mwongera agaruke mu muryango. Bene wabo bose baba bamumbaza. Uwo duhuye wese abambaza se mama wawe byagenze bite. Kandi bo turahura umunsi ku munsi aramutse yigaragaje aho bari. Nange ubwo niho ndi bahita bamuzana bako kanya rwose.
Urakoze kumiza utegereze. Wizeye mpifurije amahoro y'Imana kandi mpifurije no kuzagira umunsi mwiza wa Noheli uzatangire mu mwaka wa 2025 neza uzawugiriremo amahoro menshi.
Namwe Imana ibongerere kuramba rwose mukora akazi gasa nk'aka Yesu.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Mudisanga undi nakira ni Liliane Twagirimana ushakisha mukuru we nyina w'Imana Kawera Twagirimana atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kicukiro akagari ka Ngoma umudugudu w'Iriba.
Ikintu kizemye ikiganiro ni ukurangisha mukuru wanjye Twagirimana Kawera wabuze ari kumwe na murumuna mama ahantu bita Kimisagara Kabusunzu.
Kabusunzu ya Kigali?
Yego, Kimisagara.
Yahaburiye ryari?
Icyo gihe mama yakoraga akazi ko mu rugo.
Mhm.
Njyewe nari umwana muto nyine mama yarangendanaga.
Yego.
Noneho ubwo ngubwo nyine murumuna wa mama abwira mama ati rero kugira ngo ugende n'abana babiri ukorane nabo zana Kawera mbe mufashe nzana mushyire mu ishuri. Mama arabyemera Kawera ajya kwa murumuna wa mama. Muri uko kuhajya murumuna wa mama amufata nabi cyane akajya mwima n'ibiryo. Ubwo icyo gihe nyine umwana inzara imwishe aragenda ibiryo arabyiha. Icyo gihe ngo murumuna wa mama yari atetse inyama. Mukuru wanjye wa Kawera afata inyama imwe arayirya. Amaze kuyirya ugurumva ko murumuna mama yari yasibaze asanga nyine umubare yasize nagariwe abajije mukuru wanjye arabyemera aramubwira ati nariye ubwo mukuru wanjye icyo gihe arangije afata akantu k'umushito wokeshaga brusheti arangije akamutwikisha mu mutwe ubwo icyo gihe nyine abaturanyi baho ngo barabimenya bafata mukuru wanjye barangije sinzi umuturanyi wamufashe ngo arinje ngo amujyana muri Congo. Ayo niyo makuru mama yabashije kumenya yuko mukuru wanjye yabuze ajyanywe n'umuturanyi icyo gihe muri Congo. Ariko muri icyo gihe hari mu 99 hafi tujya gushyira mu 2000. Ubwo mama aravuga ati reka nje gusura umwana wanjye ndebe uko ameze. Ahageze asanga mukuru wanjye yarabuze baramushaka baramubura abwirwa yuko hari umuturanyi bamujyanye muri Congo ariko urumva icyo gihe mama nago yaraza abaturanyi baho ngaho ubwo umwana abura gutyo nyuma yaho murumuna mama n'umugabo aza kumwica birangira gutyo nyine n'andi makuru twigeze tubasha kumenya
ku buryo mutazi umuntu wari utuye ku Kabusunzu wamujyanye muri Congo
kubera icyo gihe abo bantu ndumva ngo barakodeshaga ntabwo twigeze tubasha kumenya uwo ari gusa twumvise gusa ngo ari muri Congo urumva n'icyo gihe na murumuna mama yaje gupfa n'ubundi murumuna mama yapfuye n'ubundi umwana yari amaze kubura ntabwo twigeze tubasha kumenya ngo ninde wamutwaye gusa n'ayo makuru mama yabashije kumenya arabimbwira
birumvikana wari umwana mutoya nawe nk'uko uvuga
nari umwana muto kuko ndumva n'isura ya mukuru wanjye sinyibuka ari nawe nago yibuka isura yanjye gusa mukuru wanjye abuze afite imyaka 11 abantu bavindi imwe na mama arabazi rumva abashije no kubonekana w'amakuru yaje abaha kuko yarazi kuvuga ari umwana mukuru imyaka 11
ariko ndagira ngo nkubaze ubumaze gukura ntabwo mama wawe yigeze akubwira ko amaze kumenya ko umwana we yabuze yagiye nko kubuyobozi bw'umurenge bw'umudugudu ngababwira ati umwana wanjye yaburiye hano ku Kabusunzu hari abantu bamutwaye kugira ngo bamufashe byibuze hamenyekane wamujyanye uwo ariwe niba ari umunyekongo niba ari umunyarwanda wimutse akamujyana bimenyekane
icyo gihe mama ndumva atarabashije kubikurikirana gusa yaraje arabaramushaka n'uwo murumuna wa mama icyo gihe n'umugabo wa murumuna wa mama mumere n'abitise shaka umwana w'abandi nari nakuye ngo umushyire mu ishuri uranga icyo gihe ndibuka yuko mama yambwiye yuko icyo gihe na murumama wa mama yari ari mu manza n'umugabo we none birangira n'umugabo wa mama anamwishe nibyo ngibyo ngiyewe nzi nta yandi makuru mfite gusa mama bamuhaye amakuru yuko umwana hari umuturanyi waho wamujyanye muri Congo nibyo ngibyo tuzi nawe ya mama yambashe kumbwira
ya mwaba muzi agace ka Congo yagiyemo akariko niba ari Congo y'amajyaruguru muri Kivu y'amajyaruguru Kivu y'amajyepfo cyangwa se hirya muri Congo y'uburengerazuba mwaba muzi agace aherereyemo
oya nagashe tukatwe ko mama nayo bamubwiye tiko abaturanyi ba murumuna wawe bimukiye muri Congo ariko nago babashije kumenya hari gusa tuzi ngo ni muri Congo ariko nago tuzi agaca kariko
muzi niba ari abanyarwanda cyangwa se niba ari abanyamahanga
bari abanyarwanda
bimukiye muri Congo muri 1999 bajyana umwana witwa Nyirahabimana Kawera
yego
bamujyanye agiye kubakorera cyangwa se n'impuhwe bamugiriye bati yenda tuza gushyira mu ishuri ryo muri Congo
bamujyanye kubwo kumurera bitewe n'ukuntu mukuru wanjye amufataga namaze no kumutwika ngo nuko yariye
n'abantu beza none wari mumbwira ko Nyirahabimana yari afite imyaka 11 hari abantu azi kuvuga abantu bumva yibuka ni bande banyirakirenge
mama wanjye yari amuzi amazina ye yari abizi ko ndi murumuna we
mama wawe yitwa mbese
Mukanyandwe Clotilde
yego naho wowe ukaba uri Liliane Twagirimana yari akuzi ko witwa Liliane Twagirimana
n'amazina yari ayazi icyo gihe yari ambonaga uretse nawe ko atakinye mukashize imyaka myinshi nange ubu ngubu isura ye sinyibuka gusa azi ko afite murumuna we azi n'uwitwa Domitira murumuna wa mama hari n'uwitwa Maria n'uwo ngo witwa Konsore wamureraga wapfuye arabazi
none rero niba mukuru wawe Kawera akumva muri kano kanya aho yaba ari hose muri Congo nk'uko utekereza ko ari hari nk'uko babibabwiye akaba akumva muri kano kanya turi no mu gihe cya Noheli ni igihe cy'amahoro ni igihe cyo guhuza abantu ni igihe cyo kwishima niba akumva mukuru wawe iki ushaka kumubwira
namora ati rwose Nyirahimana Kawera ndagukumbuye uri mukuru wanjye nanjye ndi murumuna wawe ndacyariho ndashaka kukubona kwashize imyaka myinshi ndumva warabuze ndi umwana muto na uri umwana muto nago nyibuka isura nange sinkwibuka ndumva nifuza kukubona tukaba hamwe kuko nta wundi muryango dusigaranye na mama arifuza kukubona kuko aragukumbuye cyane rwose ndagukunda kawe uri mukuru wanjye nange ndi murumuna wawe ndifuza kongera kukubona tukaba hamwe n'umuryango murakoze
Viviane twagira imana bageze neza kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana cyane cyane no kugira noheri nziza uzarangize mu mwaka neza
yego murakoze cyane rwose
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika nababwiye ngitangira ko iki kiganiro ngiharira abana b'impfubyi hari umwana w'umukobwa wampamagaye ambwira ati maze imyaka 31 nifuza kwizihiza noheri ndi kumwe byibuze n'umuntu umwe dufitanye isano uwo mwana yitwa Nyiraneza yavuye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ajyanwa mu Bubiligi aturutse mu kigo cyari isake mu cyahoze ari prefetura ya Kibungo ikigo cyitwaga Les Eritrines cyari cyarashinzwe n'umubirigi witwa Georges Senis icyo kigo cyakiraga ahanini abana bafite ubumuga bw'ingingo bakoherezwa mu Bubiligi kugira ngo bashobore kuvurwa uwo mwana Nyiraneza yari yarahiye ku kaboko k'ibumoso niba ufite umwana w'umukobwa witwa Nyiraneza wari ufite imyaka kine muri 93 ukaba waramuhaye witwa Georges Senis w'umubirigi akamujyana isake uyu mwana aragushaka ngo musangire muhiri nawe niba uzi umubyeyi wari ufite umwana witwa Nyiraneza wari warahiye ku kaboko k'ibumoso mufashe kwishima
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni ya Joseline wa Maria arashaka musaza we bwana Kweli Jean de Dieu batandukaniye muri Congo mu mwaka w'1997 Joseline wa Maria atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama akagari ka Cyugaro
nje muri iki kiganiro ngira ngo mumfashe mfite musaza wanjye nabuze witwa bwana Kweli Jean de Dieu kubera ko maze iminsi ngitega amatwi umva hari abandi mwafashije bakabona abavandimwe babo nanjye nifuje ko mwamfasha
uwo muvandimwe wawe bwana Kweli Jean de Dieu mwatandukanye
muri 97 94 twari twarahungiye muri Congo twabaga mu nkambi yitwaga Katare hanyuma muri 97 duhungutse barashe mu nkambi turahunguka tunyura mu ishyamba tugeze mu ishyamba hagati rero bararasa turatandukana twari twenda kugira aho bita umusozi wa Kirimbi mu ishyamba rwagati tandukana rero bidukomeza iyo mu Rwanda dutaha burana gutyo kugeze mu saha makuru twongeye kumenya
umusozi wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe
uvuga yavutse yari yavutse 74 ubwo yari afite 23 ngira ngo hari yego ko ninyo wamukurikiraga mugoka mu ntege yari mfite 21
yego none mwakomokaga hehe iwanyu
iwacu twari dutuye mu Bugesera n'ubundi cyahoze umurenge wari Murama niko byitwaga kera bitarahinduka akagari ka Rucucu
none kuri uwo musozi wa mwatandukaniyeho ugereranyije hari nko mu birometero bingahe uvuye mu mujyi wa Goma cyangwa se wa Bukavu
okay ntabwo ndi bumenye icyerekezo kuko twebwe twabaga ikatare ubwo twinjira mu ishyamba rwagati dusa nk'abangana ku musozi wa Kirimbi aho musozi wa Kirimbi hagati mu ishyamba uburyo ryari ishyamba rinini cyane ku buryo utahagararamo ngo urebe hejuru umusozi nka wabonaga ari ishyamba gusa burindi buze kumenya ngo hari ibirometero binga imvi kwiyo migi yombi ari mishyamba rwagati
mwari mwe nyine nta rundi muntu mukuru mwari kumwe mwari yari wowe na musaza wawe gusa
oya twari benshi ariko abantu twari kumwe nari kumwe nawe na mama na barumuna wanjye babiri na papa twadumva tuturi umuryango nyine
mubani abandi bamo aragenda nyine
bararashe turanyanyagiye kwa kundi bantu baturiruka twese hanyuma twirije tugeze imbere tuza kwisanga ndi kumwe ubwo na mama na barumuna wanjye babiri umusaza wacu turaburana gutyo
kuva icyo gihe cyenda na gatandatu cyenda na karindwi ubwo rero kuva icyo gihe cyenda na karindwi tugeze ubu nta makuru ye wigeze wongera kumenya
na make hari n'abantu bagiye bahunguka twabaza kuvuga ngo nta wigeze babona nta muntu n'umwe wigeze duha amakuru n'umwe twigeze tubona
icyerekezo mwahungiyemo ugereranije hari intambara zakomeze kuhaba hari abantu baba se barabatanze imbere ukavuga uti baba nibo bamufashe hari
oya
yari inzira y'inzu kane ku buhe buryo
yari inzira nini yo mu ishyamba urabona barashe inkambi abantu bose banyanyagira bahunga twebwe ubwo tuza twadufashe icyemezo cy'uko dutashye ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turanyurahe kuko hari mu ishyamba ry'inzitane turi abantu benshi b'ikivunge abantu bagenda banyuranamo b'ikivunge ubwo tugezemo hagati rero baturasa twumva bararashe mu ishyamba bararasa abantu bose barirukanga bakwira imishwara nyine mu ishyamba buri wese atazi yajya gusa twaje kugira amahirwe tubona duhingutse ahantu hejuru ku musozi ahantu imusozi ntazi ariko tumazemo nk'iminsi nk'ine nk'itanu mu ishyamba tugenda tuzengurukamo twarabuze icyerekezo tuza kugira aho rero duhinguka ahantu imusozi nubwo nteko ivuga ngo ni hehe turarongotana turaza twamaze hafi nk'amezi nk'abiri mu nzira tugenda tuza gusiduka rero twibona tugeze mu Rwanda
mwinjiriye kuhe mupaka
kuko urumva twahindutse inigoma kubera ko twahindutse igisenyi yego
ngira kumara amezi abiri mu ishyamba mu nzira utanga ujya iwanyu mbwira iyo nzira yari imeze ite
okay yari inzira igoye ku buryo hari mu ishyamba ntabwo nta kintu twabonaga cy'ibihingwa yari ishyamba gusa ku buryo abantu bagendaga inyota ibica nk'amazi ugatega imvura yagwa abantu barufata nka shitingi bakagenda bakareka ahantu hari icyezezi amazi akameneka abantu bakanywa ubundi bagahekenya ibintu bitaga imifumbegeri ibiti bitaga ngo ni imifumbegeri muri iyo minsi ibyo byari bitunze abantu yego
mwese nk'amwe babana mwarabiryaga mukumva bibaguye neza mwari nemfaguzwaga umwana w'umukobwa w'imyaka 21 kujya kurya ibifumbegeri wabyakiriye ute
icyo gihe kuko turi mu nkambi batarayisenye kwari tumeze neza dufite ibintu twari dufite ibyo kurya twari twagiye twitwaza buri mwana wese mu gafuka dutwaye ku buryo wafataga nimba ari nk'uduhungu rukarya nka tubiri kugira ngo bimare iminsi ntabwo twatetse cyane nyine urumva mubwo buzima twajyaga duke duke ku buryo iyo minsi yose twamaze byajya bisa nk'aho bidutunga twaduhungaye n'amafaranga ku buryo mu nzira mbese twariho n'abiyego ariko ntabwo twakagaye cyane inyota yo wari ihekenyaga ukumva ni nk'ibintu by'ibikatsikatsi ariko icyo twashakaga kugira ngo bibone amazi aboneke gusa tubeze mu muhogo kugira ngo twere kwize umwuma ntabwo byari byoshye ariko byari murakinde nyine
ariko se mu gihe bamwe bahitagamo guhunga bagana mu burengerazuba bajya kure y'u Rwanda mwebwe muhitamo kuvuga muti twebwe turatashye dusubiye mu Rwanda igihe mwakandagiye ku butaka bw'u Rwanda mugeze aho ngaho ku gisenyi mwumvise umeze mute
okay twebwe kuko twumvaga nta yandi mahitamo dufite na cyane kuko twabonaga mu ishyamba nyine twageraga tutazi ngo turajya he nako mu gihugu ntabwo twari tuzi ko tutahinguka mu Rwanda twageraga nyine duhunga tutazi ngo turerekeza he tuza gushiduka rero twibonye ku butaka bw'u Rwanda nta yandi mahitamo nyine reka dutahe uko bizagenda nyine tukumva tuzabyakira nta kindi kwashobaga gukora kindi tutahuko rero turaza uza gutyo mu Rwanda
hanyuma mugeze aho ngaho uwanyu mu Bugesera nakigendite umunyemerere mbikubaze
yego waraje ubwo tugeze nyine Gisenyi waje kugira aho tukajya aho imodoka zitwara abantu iwabo ubwo baduha imodoka nyine ziratuzana tugeze ahantu mu Mukamira aho bakiriraga abantu turakomeza tugeze iwacu nyine aho ku ivuko aho twabaga n'ubundi twaje kuhasanga bakuru banjye batari barahunze bari barahasigaye ubwo baratwakira mu rugo ho nta hari harasenyutse nta hari hahari tujya kwa mukuru wanjye umwe tubayo nta mezi agira nko muri abiri tumaze kwiyegeranya rero no kwisunasuna dusubira mu matongo yacu ngo tujya mu rugo iwacu ariko ubwo nari nsigari njyewe na mama na barumuna banjye babiri bonyine papa nawe twaratandukanye nawe gutyo
mwatandukanye mumubuze mutaza aho ari cyangwa se yitabye Imana
ubwo nyuma twaje kumva amakuru baravuga ngo yitabye Imana ngo mu ishyamba ariko abantu babivugaga nabo bavuga ko abibwiye n'abandi nta makuru by'ukuri afatika nta muntu wagize wamushyinguye avuga ati naramushyinguye ntawe ubitubwiye ariko bakuje kujya bavuga inkuru ngo yarapfuye ngo yarapfuye ugukura ko nta kuri twabonaga gufatika twabyakiriye gutyo nyine turavuga ngo byanze kugira ngo wenda yarapfuye koko
niyo mpamvu ubu ngubu ushakisha musaza wawe wenyine gana kweri kubera kutaza amakuru bakubwiye papa wawe nuko ashobora kuba atakiriho
ewe ashobora kuba yarapfuye ariko ndiko nta makuru ndigeze numva na make kandi umva yari umwana w'umusore twahunze yarangije ariko yari kurangiza secondaire ndavuga byose atarapfuye wenda yaba ariho ariko wenda gatinya kuvuga ko azi ko natwe wenda twaba cyane ko twuduhunguka bavuga ko abantu bose bageze mu Rwanda bose bamwica niyo makuru twari dufite ariko tugezeyo tubona nta kibazo tubona tubaye ubuzima burakomeje kugeza n'uyu munsi
ugize neza kumuha amakuru meza y'u Rwanda rutuje none niba uyu musaza wawe akumva muri kano kanya akaba yumva ijwi rya mushiki we umushaka niki wumva ushaka kumubwira kugira ngo akumve atahe mu Rwanda
icyo nababwira cyo rwose natwe twaje dufite ubwoba tuzi ko nyine batwica nk'uko babivugaga ariko mu by'ukuri rwose batwakiriye neza turaza tugera iwacu ubuzima burakomeza umutekano nta kibazo rwose turakomeza bigenda neza njyewe naje no kugeraho muri 2023 nsubira mu ishuri njye kwiga ndarangiza ndakora rwose meze neza nta kibazo twakomeje ubuzima burakomeza na mama turabana nta kibazo nyuma yaho nta kibazo twigeze tugira na kimwe
ngaho rero ayo makuru haye mu saza wawe ni meza niba kumva muri kano kanya hari ikindi kintu ushaka kumubwira hara kajambo k'urukundo ushaka kumubwira muri kano kanya turi no mu bihe bya Noheli n'umwaka urimo urarangira mbwire iki kuri ku mutima
umusaza wanjye rero kubera ko ni nanjye wamugaga mu ntege naramukundaga cyane cyane arabizi ukunze kuba dufite abahungu babiri ari abahungu babiri gusa twaramukunda niwe muhungu muto twari dufite cyane arabizi nimba nyumva rwose namubwira ngo yambi kandi nkamubwira ko rwose mukumbuye ndamukunze cyane mubonye nakwishima cyane bitangaje ikindi namubwira ni uko bashiki be bose barahari arabanzi hari uwitwa Mukandike Beatrice Ntamuvurya Verina Mukamanzi Maria Nyambabazi Ernestina n'ubucura bwacu Nyirakwezi Josiane nanjye wa Maria Joseline wamugaga mu ntege turamukunda cyane turamukumbuye aramutse ahari rwose yatubwira kuko turamukeneye cyane gusa namubwira cyo muri iyi minsi itambutse wenda inkuru mbi mama wacu we ari ufite Imana zose uburwayi twamushyinguye ku itariki 8 z'ukwa karindwi ejo bundi ariko zifite uburwayi twaramurwaje mu myaka 90 nyine yari afite ku itariki Imana ariko turamukumbuye kandi turamukunda bose niba twumva tubwire ko haje rwose turabikeneye cyane
urakoze Joseline ndizera yuko umusaza wawe yumvise ubutumwa bwawe mu gihe ngitegereje nkwifurije amahoro y'Imana na Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2025.
Murakoze cyane namwe rwose Imana iha umugisha mwinshi cyane kandi murakoze.
Agasaro kaburaga.
Nakire Dusabimana Chantal ushakisha mukuru we wo kwa se wabo witwa Uwamahoro Valentine. Chantal Dusabimana atuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare akagari ka Nyamagabe umudugudu wa Muse.
Fanya ngo mudushakire umwana witwa Uwamahoro.
Uwo mwana mwamubuze mute mupfanye iki?
Ukana kwa mama wacu aba yaragiye kera nge duheruka na mfite imyaka 2. Kaba yarigeze kuza kera agasanga nahari mucucura akaba yarapfuye yifuje ko tuzamushaka tukamubona kugira ngo mudufashe.
None se agenda yagiye he agaruka yaje avuye hehe aza kubasura?
Yaje avuye muri Uganda agenda avuga ko agiye muri Uganda kuva icyo gihe narengero rye tuzi na telefoni na komunikasiyo iri hafi yacu nawe ntago tujya tumubona.
Yitwa nde?
Uwamahoro Valentine.
Nyirakuru yaratuye hehe?
Yaratuye kuri Muse mu karere ka Nyamagabe.
Yitwa nde?
Uwimana Veronica.
None se uyu Valentine Uwamahoro uramuzi waramubonye wowe nubwo bwose wari umwana?
Duherukana mfite imyaka 2 nzi ko yamekaga akajya tukajya gukinana.
Agaruka kubasura yarafite umugabo? Yari yarashatse?
Icyo gihe yari atarashaka.
None se nyogokuru wanyu ababwira ngo umuzamushake mbere yuko atabaruka ni iki yasize ababwiye gitumye ugomba kuza mu kiganiro Agasaro kaburaga ushaka umukuru wawe?
Atubwiye ngo tugomba gukoresha ubushoboka byose tukamubona kuko hari ubutumwa yasize amusigiye.
Ubwo butumwa murabufite mu mwabubitse kure?
Babubitse kure ba mama wacu bandi barabufite babikigali.
Niba se atari ibanga rikomeye cyane wambwiraho dukeya ni uwuhe murage yamusigiye? Ni iki yifuza kuzabona? Ni iki yashatse kumubwira mbere y'uko ataha?
Ibyo ntabwo yabitubwiye, gusa yatubwiye ko agomba kuza nyine agafata ku mugabane mama we yari bufate. Kuko mama we nyine ntabwo yari yaragabaniwe, we yatabarutse kera.
None uwo munani we murawubungabunga mubufata neza nta kibazo murawuhinga?
Ego.
Uretse se ibyo bintu, uretse uwo munani namwe muramwifuza ntabwo yazaza ngo abigwemo ko numvise ko hari abantu bazira iminani? Muramushaka mumukunze cyangwa muramushaka kugira ngo mumwiyegereze?
Turamushaka tumukunze. Jeho nana mpunye byaba ibintu by'agaciro cyane ko nge umuntu uhora guhetse. Ugize imyaka 25 utarongera kumubona. Hari ibintu bigoye cyane, hariho umuntu wanyitayeho. Kandi umwana mama yaragiye gushaka imibereho. Hari ibintu bigoye cyane. Uba wifuza kumubona cyane pe. Ndamwifuriza kuzagira intangiriro y'umwaka mushya muhire. Uyu mwaka azawurye n'uzamurye. Kandi umwaka tuzinjiramo uzamubere uw'amata n'ubuki, nihirwe n'umugisha. Yumve ko ngiye muzirikana cyane na famiye yanjye. Mama wanjye arashaje nawe ataramubona. Nawe nibyo amwifuriza. Ahantu hose ari yumve ko tumukunda cyane.
Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro kaburaga Chantal Dusabimana. Ukomeze utegereze kuzahura na mukuru wawe Valentine Uwamahoro. Nawe uzagire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Sawa namwe kandi bizabereko.
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mbere yo kurangiza ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Janvier mu Kankundiye arashakisha umwana we Onesphore twagira umukiza yabuze mu mwaka w'1994 Janvier mu Kankundiye atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata mu kagari ka Kanazi
ikiganiro kinzanyemo narenze kurangisha umwana wanjye nabuze tatiza abantu benshi cyane noneho urahunyumva urugiye cyose kivuga nyumva Kaza matwi nuko none mutamwe kugira ngo ronanye nzakubwire yo uzasakishirize
none se uwo mwanda wawe wamubuze ryari
1996
wamuburiye he
namuze yaragiye yakurikiye abandi noneho baragenda bagiye muri Zaire bagezeho ntabwo yagarutse abo bajyanye ariko ntabwo yigeze agaruka na gatoya
yaragiye muri Zaire
gukurikiza ntegereza ndaheba njya gushakisha ndamubura Nani sana ramuze rwose
yaragiye muri Zaire gukora iki
yagiye akurikiye abandi bari bagiye muri Zaire yagiye yambiraga ko ngo giye bari bakurikiye ngo umuperezida ngo ari wabyiye ngo aze baze bari gutwara ibyangombwa arangiza amashuri makuru ngo ntabwo agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru hanyuma agenda bagiye ntibongera kugaruka
agenda agiye gufata ibyangombwa by'amashuri makuru
muri Zaire ufata ne diplome yiwe
kecu ushobora kuba warabyibagiwe
oya ntabwo nabyibagiwe
none muri 94 urahibuka icyo gihe urakibuka
ye ni namba yatangiye barahunga bava mu ntuza mu kigo yigaga baza mu rugo none turabyakomeye tuva mu ngo rwose tuva mu ngo turagenda twese twaragiye icyo gihe ariko byatangiye 94 intambara yatangiriye noneho tuva mu ngo rwose tujya ku gasozi kwirukanka ubwo yadukize tuvuye ngo aho ngo nyine twari twahungiye niho twavuye none ahita agenda ubwo rwose yongera kumubona
wowe wahungiye hehe
njye nahungiye ahantu bita ukabacuze kundiza ahantu bita ukabacuze niho nahungiye niho nagarukiye warakomeza aragenda rero bose uko bahise bagenda bagera iyo ngiyo hirya muri Zaire
hanyuma
ngo agiye mu nkambi Mugunga Mugunga ajya mu nkambi Gatare
Onesphore muri 94 yari afite imyaka ingahe
yari afite 29 yarangije segonderi
afite imyaka 29 ubwo yari afite 19
ubu yari 29
yize ashaje rero
kuko yabanje kwiga na Serayi
aha
Serayi ya kera
yego
ayirangije aza mu rugo none haze mu rugo ndavuga nti reka nkujyane mu ishuri mwana wanjye wo kugumya kwitera ngo nta kamaro none ajya mu ishuri mikuru nyine ajya i Nyanza muri Espanya niho yize
yego
yiga uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu ararangiza agiye gufata diplome noneho intambara yatera mu kwa kane azi nangaha mu ntuza mu rugo iwacu iwacu ariko nari ndi icyubi ntabwo nari ndahanga ikanyazi nari icyubi
yego
icyubi nyine ni muri komine hari muri icyo gihe twa muri komine Butobwe
ndaharuzi
perefegitira gitaramo
yego
yagiye ariho ndi rero noneho ubwo turicaho turategereza ko intambara irangira reka daho kugira ngo irangire irakomeza irakora cyane noneho bagenda gutyo mu 96 niho abasirikare bageze watu baravuga ati mwese muve mu ngo amasasi avuga turiuka turahunga turagenda tugiye rero abo bana uko ari babiri bati twigiye gushaka diplome zacu ese murazibonaye mw'abana bati turagera ntabwo twaguma ahangaha nuko ndabareka rero baragenda hashize imyaka itatu umukobwa aragaruka umuhungu ntiyagaruka hashize imyaka itatu muri Zaire
yego
aragaruka umuhungu ntiyagaruka na nisa naramubuze rwose
hanyuma se mushiki we agarutse yakubwiye ko atigeze aciryera musaza we
agarutse mu rugo aho yari ntabwo bari baturanye n'uwo muhungu yagarutse ambwira ati ntago twari turi kumwe ariko ngo yaragiye kumusura ariko bakajya bavugana ahubwo hari umuhungu waturutse yongeye muri Gatare mu nkambi Gatare ho uwo muhungu yarari aratubwira ati uniform usize inyuma agiye kuzana ibikoresho bye ati mutegereze mujye muteka musiganye uburyo umuhungu atari hafi kuzaga ati musize inyuma agiye kuza turategereza wapi turahera nuko umukobwa yari yaraje ari mu Rwanda n'ubu yaraje ari inanga turi kumwe ariko umuhungu twaramubuze byagenze ntabwo nakumenya niba yarapfuye niba ari mu mahanga ntabwo namenyana rwose byaranyuze
ya ni ugukomeza ukizera ko ashobora kuba akiriho
ndashaje ubu ndakuze ndashaje
komeza utegereze
umugabo yarapfuye nawe yapfuye kera apfuye 1973 maze igihe nyine narapfuye akayunga umukecuru wibera aho ngaho gusa
ntakundi komera none se niba uyu muhungu wawe onesiforo twagira umukiza kumva muri kano kanya n'igihe cyano herekerageze umwaka ugiye kurangira ariko wowe umaze imyaka 30 utamubona utaza aho ari yagiye agusize igitarama akurikira abandi ajya muri Zaire ntiyagaruka komera komera ugarubukira none niba uyu muhungu wawe twagira umukiza akumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
yego yego amubwira uzambabarira uzanshakishirize rwose ndakaranyise nubwo nagatu
komera nzakora uko nshoboye nagira ngo umpe ubutumwa nzamuha nimubona nzagutumikira nzambwira iki
ubutumwa ngiye kugura nagira ngo niyo wamubona wamubwira uti aba basize mu rugo baragukumbuye cyane bose bashikiye baramushaka bari umuntu we baramushakirije baramubuze rwose na n'isaha baramuze nta utamushaka hari bari umuntu we hari uwitwa Foro hari uwitwa Sanzimana Oresti aramushakisha hari uwitwa Nsanzumuhire Oscar yaramubuze hari uwitwa Rujeni nawe yaramushakirije yaramubuze n'abashikiwe bose baramushaka baramubuze rwose turashakisha twaramubuze nawo ntageze nawo nageze ngeze aho ndananirwa ndabyibuza ngiye kumva numva bavuga agasoro kabuze avuga washakisha nawe kazamugeraho rwose imana ikazamugezaho rwose nkakubwira ni ukuri tubaragukumbuye cyane rwose barakwifuza niyo ataza ariko numva ko akiriho rwose ntibyanshimisha
wakoze cyane nawe kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze utegereze wizeye kandi uzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli urangize n'umwaka neza amahoro y'Imana
urakoze Benedicte we urakoze numvise ko ubataruka bazana rwose wabugeza cyane rwose Imana ikakumera umugisha mwinshi cyane pe
urakoze cyane ugishaka wawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore nimero wakoresha wohereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe ahubarizwa n'incamake ku muntu ushakisha ni 001 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 7 7 4 6 1 0 muzagire iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mwiza wa 2025 muzawugiremo amahoro menshi niyo ya mbere naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.